Yep.
Yeah, yeah.
Yeah,
yeah, yeah. Hii yenyewe ni noma. Ni mbaya sana.
Sana.
Ni noma. Yani klepto akiunga na
klepto.
Yani klepto akiunga na na effect.
Bia yana yana.
History baby
in the mag and of course.
Transzetu.
Transzetu.
Sema effect.
Effect.
Klepto.
Klepto.
Na wata sema bomba na bongo ta sema shaga si ni noma 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 noma.
Ni noma 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 noma.
Sema effect.
Effect.
Klepto.
Klepto.
Na wata sema bomba na bongo ta sema shaga si ni noma.
Mitai somebody wayo I'm so fly bado napiga shot kuyu damu kwenye butangu ganja kwenye gari yangu nakodisha bunduki la swadhuru watu wangu kileo changu cha kuikunywa na mkwanja kama barabu wajingo jingo sisumbue bila sababu kuhaso sio tabu kama kiteleweka kila ta flows na minute takasirika beats zinateseka mabinti wanaongezeka kitoka na mimi kesho kila mtu anamtaka usipime mtoto kiume kuna kidogo haijafanya sijitume nimeng'ana na koma tunaelewana majamaa sena kwao kama mimi hata chakua shujaa uhitaji degree kufamu na kuelekea ni B-I-N-A-M-U na klepto wezi kupinga hii ni bonga la kolabo
yeah yeah
sema F-A
F-A
klepto
klepto
na wata sema bomba na bongo ta sema shaga si ni noma 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 noma
ni noma 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 noma
Kona mwana FM across border record goma na camcorder niite basi mi serikali na cross order mistari ni safi zichafika bafuni wenye wibu wote wajikaze kisabuni nataraza vasu dunde nayo lakini nakupa onyo mi ni wounded lion nikikaribia mic nikikaribia booth ninaharibia wasani wengi na flow smooth track ni moto jo washa aircon koloa na unguzwa na serious record
sema FM
FM
leto Sini noma 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 noma
Ni noma 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 noma
Sema F-A
F-A
Klepto
Klepto
Na wata sema bomba na bongo ta sema shaga Sini noma 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 noma
Ni noma 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 noma
Ataka Shinsuke amalizie
Vile habari utaka msomaji Ndivo mistari utaka mchomaji mtomaji Mnafam nitazame soma tongo toa Nairobi tasema bomba na bongo poa Ninya Shinsuke de Victor na mwana falsafa Kan shada nasa kan rasa la pantaka ha
nah.
No chichi hapa konjizi brother lad Biga warm up too so don't chizi kwanza na Damu inasumu so sumu damu Kunpata ngumu kabisa uliza muru ngaru So efe wambie Josan na Diego Atatana wakitusikia wajamu waliejo Jena nasikia kuna mshikaji alipati Kana na pia kololi kwa nani show Imrevu kiasi hivya na fanana solo Kwa na bonga safi akasikia jirani akisema tina F-A
Nangachanga nyoni aje